bazali wakunyoma baby yo Fetwali wakubanga reti yo
Kaboom!
Hey yo, why you laughing nigga? You got me high on luck like a rasta. I wanna tell you the truth, be your pastor. Give me that drink, give me more, do it faster. When you bring every yo kunywa and a master. Hey yo, fazali wa kunywa mabedi yo, fetwali wa kuanga radio. Hey yo, now baby why you pull my head yo, never kunywa tell ya kugamba ko.
Wenda bakuchupa ya bia. Manya time ele la ya cheers. Wenda bakuchupa ya bia yo. Manya time ele ya kunywa. Wenda bakuchupa ya bia. Manya time ele ya cheers. Wenda bakuchupa ya bia yo. Manya time ele ya kunywa.
And I saw we better ya bia. Baby give me some good you tell ya. When it's in the morning, I'm on. I cry, cause I'm not a morning person. I try, what I do is deep in my soul. If I'm a special face to call.
When it's a tugenda, wambuza, tukunyera wa. Gabiye wafawoma. Tugenda, wambuza, kakukuvira wa. Gabiye wafawoma.
Ofunanga ya kadelo itanga yo. You should visit Uganda. Ofunanga ya kadelega kukubaku. Visit Uganda.
Hey yo, twazali wakunywa mabebi yo. Fetwali wakubanga radio. Hey yo, na baby why you pull my heavy yo. Nebo kunywa te ya kukambako.
Wenda bakuchupa ya bia. Manya time ele la ya cheers. Wenda bakuchupa ya bia yo. Manya time ele la ya kunywa. Wenda bakuchupa ya bia. Manya time ele la ya cheers. Wenda bakuchupa ya bia yo. Manya time ele la ya kunywa.
Kamusuka luli manya zimbi hakunonya. Alright then. Oyu kari matanya gwe wakubaka kumbi mkona. Na mamote mwari yonga baguwe sezeri ekana. Umwenya matunose kakwe notu nulira kumulira nwa.
The spliff got the fire to meet my desires. It looks like Rihanna, the best of marijuana. Kuna usiku wana, vibe Caribbeana. Uza kuwa rasta, api nalikana.
Dugu ni pombe, pombe ni bia. Pombe ni bia, baby. Baby shika pombe, kwa shika pombe. Pombe, pombe ni bia. Yingi yandani ni bia. Pombe bia, pombe ni bia.
Rock music.